We are back again. Exit and cheese. FOG Records.
Shike shike kila style tunacheza, tunacheza tunabounce paka kuche. Ebuti tunawika tunaweza, cheza na eruka na yosi mwache. Shike shike kila style tunacheza, tunacheza tunabounce paka kuche. Ebuti tunawika tunaweza, cheza na eruka na yosi mwache.
Nikishika mikrofoni na wika, nikigia ndani ya booth nina huwa. Mademu kwenye part na washika, na maboy kwenye flow na katika. Life is short maze, cheza na mimi. Life ni hard maze, kima na mimi.
Basi imejaa watoto wame kwa wang.
Na dance away, tena tatoka na gen. Blessy imebeba wase hat kwa get. Kama unapenda hii flow, sema wo. Na kama unafeel, dada jo. Yurusha mwaki wake, mwaki high wo. Si on the song, bro, cheza yo song.
Cheza hiyo song.
Shike shike kila cell tunacheza. Tunacheza tunabounce paka kuche. Ebuti tunawika tunaweza. Cheza na eruka na yo si mwache. Shike shike kila cell tunacheza.
Cheza ingoma mina DJ. Hey, hey.